Yeah, once again, young Killam Sodoki. 1-2-1-2, yo, yeah, voice fairy. One way trip is better than no way. Yeah, let's go. I'm official on fire, slim shade, palm bio, I'm official on fire, I'm human, so nyama, sky zoo. Sina misheri ya mafuta ka Obama, East Zoo, sky juu ingawa nimetoka mbali, niko full, nasibu hajatoka hajapata zari. Kabla Harmonize hajawa rapper, kabla ya Baptali na Madii hajamtosa dogo janja. Don't drive and drink, drink and drive, sing and dive, funga mdomo when the man alive. Ha, hii ni life, bila chenga hili life, watu tunaishi kwa mikeka. Himi soto mama toto tulizana, tumbo joto nimestuka nyange dai na jele kala. Wanachonga kama fundi sele mala na ripoti, yoni mbavi achi ya mara. Chuba doni mungiki isia za zig mare, round hii na acha mziki sababu ya gig mare. Nisha kosewa na jina nkapewa rofa, nataja marapa hewa tena, warap Roma.
Toka, ila nimepitia mengi na siku choka, siku shoboka na mboa pendi nifike mbali. Wezu sipo jikubari, yapo naza nipate benzi, kisha nkae mbezi kifahari, ndo furaha yangu. Siku natoboa kwenye game, najipa mashafu na unajulikana kila same, na kusanya mwana sifa kemkem. Ingawa mwanzo nilichepo nafanya mziku sopendo na mademu. Sevi mashafu nkibao na si check now, boom likitema tu ni mwendo kuhema na dada zao. Natoboa tundu kisha wonyesho tundu kibao, vurugu vilio kwao na ndugu na mungu wao. Wenye roho safi jinwa na haso pesa wapati, hapo ndo namini mwenye huruma naga bahati. Mama kasema mpigane nisipopata basi tuwa penati, okay safi. Mana najua popote kambi, dunia friji la moto ndo mana siku wa zigandi. Pia mganga jigangi, na manisha furaha ndo pendezesha maisha yetu sio rangi.
Jee, jee, jee.